wananisikiza washikaji, wananisikiza mstari mstari wapi karibu mbali, wananisikiza ushuani, wananisikiza uswarene sio mangapi, wanazidi dali, wananisikiza redoni, wanani watch stageni kabu, wananiles paka morning, wananiscratch city, wanani palette mtandaoni bila thamani, wanani pana sokoni trucks are laughing, mimi fuck na penny kwa wangu stadi, wanani top 10 najona feeling come all come join from up to panda down the game stone make a mamba kick and a big bang karibu kind of funny money mitando.com elimu na kugani mafoko na sokoni let's get the money hakuna swari niko mbele deka kumi kwani vivune nijifunza mitani kugonga biti na tini na kublabla madani ya kuwa kitu nai na pemi sauce mizani
yeah. Toko swarini vichochoroni mpaka studioni kwa fight mitani
Nobody
can do something.